studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salim jorato bugu jenega fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyal sekrab hediɓe hippugol waɗama keñen to asongo tonno dollarmi Mali e wi chef d'état major o sollasi goto heddi ken tagal ko barmi tirisendi ron mbarama bangal lewru korka gorma hokki taƴoral mbiyan kewal lummuji ɗum waɗi wattumo men cogu gawru ciɗi sanne li lummuji ɗi saabi rafi heɓgol muɗum. Yewtere meɗen hertande hannde na yowi dow sukkundu cukalel keccel tamma mbiyan yo sunna li aslama dina aslama en maduna yo tawangal jaw muɗum le journal meɗen ɗiggon semme kawarji amen na hannde kikiɗe altinira noga jetti mars 2022 bisimilla sakiraɓe. Kabitiɗo goto mbiyan iwi hen caggal ko barmi terusen ɗiɗon mbarama ɗum tawi ka caggal hippugol dollarmi Mali to en songo toon keñen woni ko mbiyan chef d'état major larmi Mali humpiti ɗum e ley communiqué o holti wiide ɗum taccuɓe mbiyan won taccuɓe lawol camion goto mo civil en gon le muɗum ɗum waɗi cakkita yontere nde hakkude gawo en songo Moussa Mali stuko mum ko heɓani kayna fostan Ousmane Nialbouni.
État major général des armées holliti wiide camion naɓannoɗo civil en goto wonno kertaɗo dow lawol asawer ƴaɓɓere nde hakkunde gawo e menaka ko ɓeydi wiide du soldats si en ana martine kumpa ana immoyade ley o nokku camion o hewtama himɓe ɗiɗon du nangama ɓe kaɓoɗe tawa e juuɗe muɓɓen windande nde ɓeydi wiide du ley on wattu fu soldats si en ɓe notake hippugo ko terroriste en gaɗi dow muɓɓen ley dakorde en songo larme o holliti wiide terroriste en ɗiɗon ittama jata ley ɗum goto du nangama militaire goto yawti caggal barmi muɗum e ley o bonanda fahande le saha leydi Mali ndi gouverneur région gawo darti e soldats si en barkan cela londade himɓe gendi ndi kananke arande o région holliti wiide taki take ko mettiɗum soldats si en barkanɓe ana gaɗalande e himɓe o nokku yalana keɓa faam ko woni hakkillaji muɓen dow dillugol barkan ley leydi Mali. Général de brigade Moussa Traoré holliti wiide ɗum jamnaki yima ko ɗum wona darde e golle soldats si en ɓe himɓe gendi sowema hedde ɓaleri koro holitam wedi himɓe joom en kaɓoɗe ɓe anda ko goni datte muɓen dilla ley gendi ndi ɗo e balɗe nogay o kabaru yettike himɓe o nokku ley yontere ƴaɓɓene nde e nanalaji keɓaɗe ƴuwde toon himɓe yogaɓe ana gonde yoppude o nokku ɓe darta e laamukoɓe darano faabade ɓe.
Tumina ka toon rafi ndennago mbiyanna heddi laata tiɗala moɗo e ley région o ndenno basiji imike noon hakkunde mbiyan balɗe cektiɗe ɗe hakkunde guɓe mbiyan MSI kane ɗu e GS ndenno yimɓele heɓa heddi ke hen e guɓe ɓe ñande foof ɗum naɓɓeydo ɗum woni ko hollita ndenno so tamani darde gouverneur daari fa mbiyan hokka haala gouverneur région o on heɓaka ndenno horadio haala fedde haala nen en Sidi Barka woni darɗiɗo kamɓe laamukoɓe sembinde fa hande kabaru ndenago le nokku wanni ɗum Moussama Liste ko keɗɗo fof sango Alisise.
Walde tamalet ishinanan laatike sababu warde yimɓe fa heewi egginde yimɓe woɓɓe fa heewi yaadule gelle to ndenago seeɗa woni hono ishinanan ina carte kaye menaka balɗe ɗiɗi na ɗum balɗe tati caggal basiji gaɗi andara bukan laati sababu egginde yimɓele fa heewi yaade Niger e menaka so gonga Allah o ɗo e hunde mettune min ka wala fuu balligu mo pawmi jikki an dow muɗum jon no yaawiri alhaali o ka ñande fu caggal yarta wajibi kina kanakoɓe leyndi waɗa immadaraji fewde oɗo bas le nokkule hono tamalet kae ishnanan soldats si en leydi Mali ndi waɗi to immadaraji mballoɓe armée leydi ndi kañum e ndu waɗi to immadaraji ɗo laatike sababu darnude terroriste en ɓe e lawol
sacrama tout hakkillaji ma dow kabaroƴom banga bemba ɓe facebook kayde twitter ñamduji jagata fe ley lewru korkondo ɗum wonni ko holliti kanko hoorejo mbiyan gollirde humaninde jaagu ndenno ɗum waɗi jontere ƴaɓɓine nde e ley kawrtal dokkoɓe kabaruji kamɓe ardiɓe komo landini kamɓe ardiɓe gollirde nde ndenno lewru ramadan waruru ndu ndenno lumuji ɗi kewan sanne kulentereji kewɗi hasindinaɗi ɗum wonni ko holliti hoorejo gollirde nde kanko Boukadir ɗum mbiya o haali ɗum yesso mbiyan fandu haala ortm keɗon nafa tango Ousmane Nialbouli.
Sini on ƴeewi no guureji ɗi jaltirta hakke ko waddete ley yontere fuu ko julaɓe nde suri banggal guure wattu joni o ana wawi wiyede jamare nde ana wawi waltinde hakkillaji muɓɓen tiɗal watta le o wattu lewru korka ndu ƴaɓɓirto no himɓe jiɗiri torra goɗɗo fuu watta tiɗalla mbawɗo wadde ana fawi dow heɓugol ngol ka ɗum du sabbe immadaraji gouvernement o julaɓe daronto kabaru muɗum hannden immadaraji ana gondi waɗede banggal ndenago guure ko aniya waddede ana yaha toon ŋaji maaro ujunaji temme ɗiɗi hannden eɗen jogui julaɓe mawɓe gonduɓe wadde immadaraji nanude ley lumo ngo ko yatana e ujunaji joyyi ley lewru korka ndu
men gawri na tidi sanneli lumoji bomkodi denno ka samu jatti cugu o tidi denno kilo o yo hagune buri chapande jidi buri chapande jena e ben ele lumoji di kambe julabe holti wide kambe julabe kay ben client be fufu na meta bangal mud nedo dar lam ko be fite dabare hebi gollo gawri ele lumoji di non yalla cuguji di na buito maram kulbali ben na wonko ben kedo fesan usman yal buli alsisi
abata gawri fandiraini tidiraini dun yo halaji julabe yogabe e mabbe ko sabbe bini dun yo sabbe dungu jabbe gasay rafinde nago fa yotad uddugol keri leede de
fay fade Musa Traore lamudo hippitere mi de sottano gawri do abada cugu gawri nabba fa yotti do won hande do mi kebay gawri gawrni fanditi san hono fu mi gatta fa mi jeyira dum no newiri mi hore mi jeyo andinde jamande tan wiide mi de jidi ko tiidi fay so lamu leendi won ko darani cugguji kulliji di himbe hasindini mudun di wajibi kenadi kaybe ni lumuji di gawrndi de brusuji do iwata warde hikane kambe horbe kebay remde dun sabi to dun tiidi sanne
e de nyamobe be kolliti metti mabbe do kabar mudun wi mabbe wala goddo go baye wadde do ngultidugol be mabbe kolliti wi de lamu ko be ngon daraki e darnde mubben
arande gawri kilo mudu fu mal hemere mi chodan ga hande temdere nyakudi budnogay sefa na do temdere nyakudi bud sappo sefa to yeyirte lewro ramadan mo mi gondi fewde mudun o cuggu o ana jaba beydaade kasi homo fuka holliti wi de cugguji di wana ko nebi hande mi ngada noddango fewde kanan ko be lindi yuro mi seeda mi soodi cakuru gawri unay jeddi teme didi sefa citala oka sabi ko tobongo gasay ko nino beydaade jukoje bamade so fawado lindi min kam mi anda hodun woni
balɗe seeɗa keddiniɗe daragol lewru korkandu nyamoɓe e julaɓe fuu ana darta guureji ɗi kebbine le lumoji ɗi
bangal match baraz quatar mondial mbien quatar 2022 jagabule mali kanye be cartage memondiran jangutu rdes bangal match retour nden e ali o kambe jagabule be mbien piamanon do en 1-0 dum wadi aljumar jabine de do bomako do nden yimbe be wi kambe dunken kabar bolo dum mbien ya fanta sanne kambe mbi golle o tidan sanne e wi kambe dunken bolo nden supporter en kay mbien fa hande an gikani e yargol yeso jagabule be wonko umar bagol heben ke na fotan mo kongor mo
e kintinobe jaga boule mali be kanye fiobbe fana kani waylitinde sana ngara fa piya balon muden to timisli alal bare waronde no andam e kabaru baloje de kolitiri wide kanko drissa nyono o yusuf fiobbe an kaja yade mondial wajibe baylitino golleji mabbe di ngorgi
il faut changer de façon de jeu et il faut changer de
yobbe mbaylita sifa pide mabbe e jogol attaquant be denno be kinno joueur en mbawbe balon o sonne be hakla mun imata dun yeso jama
supporter la pression
tiangal kobe kawa le nokko o ko wobbe anton caldi mudde en bati sanne wobbe dumbi fa handan keddiri gikke sabi demale na way gagnude le ko warata ko
match jogino na fa sanne kala no fi ba sudi en donki gamenga ka en bawi jati gagnude to tunisie tun won ko heddi fa handi de holi joueur en be kala non an hani e kintina wa magasuba e be wondi be yewta sifa golle mabbe en jitti raka tikindu kumul tamandure juude en bawi jati waddi kaw e le ko warata ko
mettitene wiide match ngaji goddi kasene pihi Egypte hawi Senegal 1-0 Algérie du hawi Cameroun watti dum baddu goto ben kebay fe baddel RD Congo kanye Maroc hon fu hebi baddel Nigeria e Ghana fe goto wattay baddu
itugol sugundo tun suka keccel mena tama e mernu sunna e leedina asama ko mo jamri men lula do Allah al-Muhammad Muhammad Allah sallahu alaihi wasallam don ko holliti kambe dunke en ben dina danno e leed ben aslama ko suka cukel keccel kal lambru mudun no warete balde jeddo berde danno lo labete dun kanon e leed to kristian ton e kanye le sinu jogaji leedi mali dum wana fi wajibi ben balde jeddo berde de kan ko lale sa wolato ko ben kedo fesu usman nyal buli alsisi
e wi almami o aslame lobbo fu ana hani jukude sunna dina ka e le ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewti sukandi marfu se bi balde jeddi labe kede ko almami Ibrahim Ilyas may gabi
be sunnare kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo nodirta muaqad o do golle kanko nula sallallahu alaihi wasallam jukiti ke no fanu mayde yotoyimo
e wi andimbe finatawa dun yo golleji bawidi do no kona do leñol hunde fu jomindira dum e dina e kolliti wi da hakke sugundu woni ko watte sadaka suko o arande hakke sugundu woni ko itata e kangne resene be beydi wi do e dum fawi do denagu arande suko o kede ko jaje sangowi o ngeñu andindu finatawa
de fina tawa mo walda e singaji di le singaji yogaji to arabe sukundu arande suka o be pesoto be jewa ko warata so be dokka dum kange ko dum warata le singaji goddi won jandeji ko mi gadata do hin so be gatta e hunde wotere be kabba e jode suka o singaji goddi ka labata suka o dum so hibina e balde debe na dum hitani ngako hani famede hen tan woni dum ka walda e dina
hanna tukulel kekel ni islam ana tewta alislamé laba lebi mo ben wattu fu dum ana labi na chaldi
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Ele kabar jamen na kreduji mberno to almsarato holtama bidde badde sedan tab mberno fadde lewru koraka cogoji nyamduji de fudde e mberno tiidude denno yo nebam gawri sikoro ko nande mudu julabe holti bidde yo sabi tellaji mberno posuji kewde di denno jamarde e kambe ka julabe ngadi noddango mberno fedde lamko be yalla fende dum dabare fadde lewru koraka to mbien koroton hultan wiide nokku antango do mbien fiarta fena tawa mbien awgal na wada no dum yoli mbien de waterle hitande den no dum wada ma mbien nyande noga e jogom mars nde nyibele hobe hawruti hen awgal mbien tawangal mabbe den no yibele hobe fuddi gollo ciagal ko malfal fidi den no dum latike mbien weltare monde wonande yimbele gonnobe tunbe en timina nakawal ito mbien baflabe do hultan wiide yimbele di donna heddi ben julike en jamma yo wadi nyande noga e jeddi denno dum woni kenyen wadi dum wattu ben 20h jamma altinere de denno ultan wiide jokalbe nay wonno le ben lanaka ben bindino yade solenta e le commune wolia den di don heddi ken heddi be kay ben di don heddi be ga hebi ben hisi e ben yulgungul denno be do ibe be di don be fuf irama e ben be dardono be golle urbe segudu dardono be golle irama ben dande mayo dum wadi ben altinere hande noga e jitti mars sagraben timta kawri amene vitoro sat fuf mutado bemal amene 3w.tamani.org maddo dum viamu 3320 do sede yotre meden magasin sido tamani yotere meden hande da yuwi do ben fi ben neddo denno soni nyibbi hundema e do indema an hani piadabere do haybe no fevri denno gullirde an lilli modi jogini ben kumani do kabar mudum kanko Kunta Al Mokhtar yo horejo ben kinido o do golle o denno wonko jabi lamdi Mariam Kouloké da ko mi fofti yo en kirejo
par là d'abord il faut savoir ce que veut dire propriété industrielle ou la propriété intellectuelle en une phrase ça veut dire les droits conférés
imade amane yo faminde jamarande nafaka jeel gulirde hunde ne neddo jaati nyibbi hakkilo mudum den no fe goto hana nawtrade dum no so wala joom denam ne kayba ko wiyete propriété industrielle yalla pat neddo goddo nyimmina dum fe goto dulla wiide wakkat joon o soni yaltini hunde ma mudinande an hani mande ma tawe hen yalla ende andite hakune heddide de den no yalla haybude e renude de do mande an hani joom waraga menga ngada ko hani wadede bangal mudum min kayban dum no sanne inde de nawtortoda bangal jagu den no nafaka amen yo wattande hakkilo kala ko billi e fi joom fa goto dun hana nawtorade dun faasu tawi kanko yamri ka andon o do golle o na han yobede so kabaru mande lolirnde mark kalsimu na hewi sede dum yowta unya chapane jago ka so inde de joomu nawtorto bangal jagu ko gulere mawde de yobata won ujunaaji nay den no so nimi mati yimbe nawtori be fi janando sharia watta imadaraji mudun yalla be do radi fam den non no dango mi ngata bangal kabar mudun yo ndarude kala yimbele hasindinibe ngara windude indi mabbe halfinde fi mabbe yalla renude di
venir s'enregistrer au CMAP afin d'empêcher les autres de ne pas copier ses œuvres ou de l'empêcher de ne pas faire fructifier ses affaires